natandika okwogera ekitooke kyali ayise na kyekyo kirimu omwenge twagenda okulaba ng'empummumpu eno twagenda okutemya ng'embidde twakeera bukeezi ng'embidde tuyonja bazuza yeyatuwa eryato lye lyeyali abazze mu kirikiti twayine n'atuwa essubi mu ttale lye mutabaani w'ettooyi ye yasomba amazzi mu luzzi mu kikka emmangeri twasogola omwenge okuva ku maliri gwali tegunajja kitaffe n'akunywa twakwate mukwate okumuzza ewaabo gwe twasanga bakyala eka beesaza akajegere beeswanta nti abasajja baalazeewo abatadda twagenda okuwoolera ng'omwami aboggola
ani yakisimba ng'atagala ani yakisimba ng'aboggoka ani yakisimba ng'awemula
abakyala beddira eri mu ffumbiro bakazi battu ne batandika okwekubira obusonso
ani yakisimba ekyekitaagaza bbaffe ani yakisimba ekyekiboggoza bbaffe ani yakisimba ekyekiweemuza bbaffe
bakisimba baba 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 bakisimba baba
Back Simba Baba.